sel ga gona sa ka se dira ga ise dilelo morana ramasedi please phumula dilelo o ipeile sethunya o fetsa botshelo o lekile tsela tsotlhe ga gona botshelo ke yo ngwana batho ya ema a re wa itsitse pela mare gwa ganega famili le yone ga e sa ditsena ngwana batho sekepe se ya wela Titanic shaba e ya nwela She ain't got shoulder to cry on She got nobody to ask her what is wrong What I know they will remember you when you are gone They will call you sweet names when we are no more That the life I know around here They never thought of supporting you back in the day Tlhabilwe ke lerumo mo pelong Ke bona kgaitsadi a ragiwa a le mo meleng Tota setlhogo se se kana bathunngwe Bonka dilatlha le baruti thusantle Tlhaloganyo ya re o dira metlholo ye My first time in Premizian or Hamel come to her Right now you the one making her your punching bag Every weekend she's scared because you punch her Tlhabilwe ke lerumo mo pelong Bona kgaitsadi a ragiwa a le mo meleng Tota setlhogo se se kana bathunngwe Nka dilatlha le baruti thusantle Thusantle Ngwana batho ba iporaya Botshelo ba memela
Black tea.